banyini masomero na basomesa abegasambi bine byenjawulo bawanjagidde gavumenti eyambe mu lutalo lw'okulwanyisa Ebola nga masomero geeyongera okuddamu okuggulawo ssabbiiti ejja. Olusoma olw'okubiri mu butongole lutandika ku bbalaza, kyokka kino kijjidde mu kiseera nga waliwo okwekengera ekirwadde ky'Ebola ekyabaluseewo. Olunaku lw'eggulo minisitule y'ebyobulamu n'ey'ebyenjigiriza baliko ebiragiro bye bafulumizza okulungamya amasomero mu kwetangira ekirwadde ky'Ebola obutasaasaana. Era mu mbeera eyo ebyokukyalira abayizi, emikolo ne zitabulu ezitera okubeera ku masomero byonna byaweereddwa. Okulungamizibwa kuno okwatunulidde nnyo amasomero gonna awatali kwawulamu ag'ebisulo n'ag'abaana abaviira eka ku mitendera gyonna okuva ku nasale okutuuka ku yunivasite. Era abakulira amasomero, abayizi, abasomesa, abakozi abalala ku masomero, abazadde n'abagenyi ab'engeri yonna mu masomero, buli omu ebiragiro bino bimukwatako. Amasomero galagiddwa okuteekawo ebifo awanaabirwa engalo ku miryango okuva ku geeti okutuukira ddala mu bibiina, mu biriira abayizi gye baliira emmere, mu mmotoka z'amasomero, okulongoosa n'okuyonja amasomero buli kadde, naddala awali seminti n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Amasomero galagiddwa okuteekawo obukiiko obunaalondoola abateeberezebwa okuba n'ekirwadde ky'Ebola n'okufuuyira abaana bwe bakuumirwa buli kadde. Enkungaana ezireeta abantu abangi okubeera awamu nazo ziwereddwa mu masomero okumala akaseera kagere. Abagenyi ku masomero nabo bagaaniddwayo. Amasomero ag'ebisulo galina okufaayo okulondoola ku baana abali mu bisulo, omujjuzo nawo gukendeere n'okuwandiisa buli ayingira. Mmotoka ezitambuza abayizi mu biriiro by'emmere ne mu bisulo, gavumenti eragidde amasomero n'amatendekero okuteekamu obunaabirwamu engalo okwewala okusaabaza abalwadde, okulongoosa mmotoka ezo buli mulundi gwe bakima abayizi n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Okuwa lipoota ku malwaliro agabaliraanye ku neeyisa y'abaana naddala ku byobulamu, naddala eri abo be bateebereza okuba n'obulwadde. Abayizi n'abasomesa nabo balagiddwa okunaabanga mu ngalo buli kadde, okulondoola bannaabwe, okwewala okugabana ebintu n'okubeera okumu ng'okutwalira amu batunulidde nnyo obuyonjo obwo. Dr. Dennis Mujimba, omwogezi wa Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo, agambye nti amasomero n'abazadde basaanidde okugoberera ebiragiro ebyo byonna ebyayisiddwa beewala akabaate. Kyokka Asadu Kirabira akulira ekibiina ekigatta bannyini masomero ekya National Private Education Institutions Association, agambye nti beteefuteefu okukolagana ne gavumenti mu lutalo luno, naye waliwo ebyetaago ebimu bye batalina, kwe kusaba gavumenti batunulemu.
Newankubadde tetweteeseteese ku lw'ebyo byonna tulowooza nti kyalibadde kirungi gavumenti neeyongera okwongera okulambika bulungi amasomero n'okulaba nti enteekateeka zino ziwona wonna. Okuyambako amasomero kyalibadde kirungi naddala kubuuma obupima, kubanga si masomero mangi naddala mu masoso g'ebyalo nti gasobola okufuna ebyo, era nga gasobola n'okutuuka ngawo temperature bands webiri basobola okubifuna. Naye tulowooza ku measures ennyangu ez'okwekenneenya.
Agambye nti sandi the government nayo bakwatireko
okulaba nti mu bulondoozi bwonna bukikola erinako byesobola okuyambako naddala amasomero, naddala ng'ensonga y'obuuma obwo, amazzi n'ebinaaba obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti bibeera mu buli kifo, ate n'okuzza obujja obukiiko bwaffe obw'ebyobulamu masomero. Safety.
Patrick Kabuya akulira amasomero g'obwannannyini mu kibiina ekya Federation of Non-State Education Institutions yagambye nti gavumenti naye esaanidde ewa amasomero obukugu mu kulondoola amasomero n'abaana nga bakolagana ne bannyinigo.